mutima winuyobora inzira zanjye winungi imbere nanjye ngi inyuma ndakwisabiye Mana nkubone Ndetse n'amaso yacu akubone turagusabye Mana tukubone
Utuyobora abana bawe